This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Wow, go sekwile ke lowo esitsho kamandi mfondini esithi uYesu wehla wabutshintsha ubomi bam. Hayi ke sithatha ke sibeka kwimizuzu mfondini 10 to 4, as I've said ke ukuthi ndinalo ke undwendwe lethu olukhona phakathi kwethu. Kwabo ke basilandelayo phaa ku Facebook, they can tell indoba andihlelanga ndodwa apha e-studio, ndihleli ke nomama endifuna ke ukuba azazise emveni koko sibe sigabuleka ke okanye sisiya kwisizathu sokuba abe khona apha esikhululweni. Mandimnike ke elithuba azibulisele ke kuni baphulaphuli. Amen.
Mandizibulisele namhlanje nam enkqubeni ndibulise ngegama likaYesu Kristu umfelo wam. Amen.
Amen.
Lo uthethayo namhlanje nguNomtha umama uManka owaye wazamkelela uYesu owaziyo uba akayonto ngaphandle kaKristu ebomini bakhe. Emtshatweni ke siye sasikelelwa ngumntwana ongumfana.
Wow. Kukhona ke le party uyilibalayo. Indoba ikhona le group ubelonga kuyo. Ndifuna ke uyitsho indoba yeyiphi le group ubelonga kuyo, then ke sibe siya ke kwisizathu sokuba ube khona kule ndawo.
Kune group ke ebizwa Buphilo Bathaphelo BBT. Ndaye ndajoina lo group. Yi group yomama bokuthandaza.
Wow. Ya siyakwamkela ke apha enqubeni esibabeni chilo. Abaphulaphuli ke abayilandelayo le nkqubo bayawutsho indoba eligama le BBT aliqali ukuvela apha okanye aliqali indoba sibe siyalimenshina apha elandukeni ku Cape Pulpit, on specially ke kwi Sunday Rap Show. Ndifuna ke usixelele kabanzi indoba wena uyiqale nini okanye uyijoyine nini i-BBT and ya ukweyiphi area, because kwiindawo ezahlukeneyo and I believe ke indoba ungasinceda uba wena ukweyiphi area and kwaye uyijoyine nini i-BBT.
I-BBT lena ndiyijoyine ngo-2021 ndihlala eGryfontein.
Okay.
Ijoinwa ke ngabantu noba uhlala kweyiphi area noba usuka kweyiphi mvaba, ayinankonzo ithile but yigroup yomama abadibana ngokuthandaza ngokuncedana ke naxa kubonwe intswelo kwelo khaya. Le group iyakwazi unceda ngoba ke noKristu lo simlandelayo asinawubafida abantu ngelizwi kodwa singarichi kwiinits zabo. So siyafikelela ke ebantwini ke apho kukho intswelo, abantu xa betshelwe sifikelele singamambo okuthandaza, singoneli ukukuthandaza nje sithandaze sincede nalapho sikwazi unceda khona.
Wow. So zinintsi ezi zinto i-BBT ezenzayo ayijonganga only kwicala le spirituality kodwa nakwezi zinto ze-physical such as mhlambi i-basic needs. Ekujoineni kwakho i-BBT I'm definitely sure ukuthi iBhayibhile ononyana unobungqina. Kukhona izinto mhlambi nawe ozibonileyo othi these are mhlambi zi-highlights zezinto onothi even as you journey ebomini bakho amane usithi qatha as memories eziye mhlambi zithi indeed uThixo uthembakele. Ingaba mhlambi nazo i-highlights zezinto mhlambi that as i-BBT othixa uthetha ngazo kanye mhlambi ujonga apho nisuka khona. If you started from 2021, I'm definitely sure ukuthi zikhona izitori zempilo zabantu eniye nazibona zitshintsha. Mhlambi ke apha kuwe yeyiphi highlight mhlambi?
Eyona nto ndinoyihighlighter ekujoineni kwam u-BBT kuba iqale yabutshintsha ubomi bam spiritually ngoba indikhuthaze ukuthandaza. Ukuthandaza kwam akufani na-before kwale group ujoyina le group ngoba kuthandazwa okokoko eneneni yona yigroup yokuthandaza. Kubekwa amaxesha uthandaza noba usemsebenzini noba uphi na. So ubomi bam spiritually ibutshintshile. ibutshintshileke nakwezinye aspects zobomi ngoba kuyenzeka nidibane ngokuthandaza uphele udibana nabantu abazihlobo apho ukwazi ukushare ke ngoku ushare no personal life wakho ube nabantu bokuthetha so iluncedo kakhulu ebomini bami ayikhona kwicala lokuthandaza ndani ngengomuntu okukhuthalele uthandaza kodwa ngenxa ye BBT ngoba isazela iyasivuselela ngoba kuhleli nje ukuba kubeka ixesha ufuna abantu bethandazile so kwicala lomthandazo spiritually ibuboostile ubomi bami ndibonile ke nabanye abantu babhusta because there are so many testimonies abantu baze ngengxaki zabo bene challenges esi different uthandazwe ngomama uThixo angenelele
so uyibonile iBBT isenza umsebenzi omkhulu and I like when you are saying ubone kuwe qala utshintsho kwi prayer life yakho wabona kukhona ukukhula masithi ke ngoku kukhona umama omameleyo othi hey ndinomdla njengoba ndinomdla nje ndiyanqwenela ukwazi into mhlambi xa ndijoyina iBBT ingaba mhlambi kukhona i-joining form okanye mhlambi kukhona mhlambi umuntu ekufuneke ndithethe naye andifake ingaba mhlambi uyayazi ndoba ithini inqubo yokungena kwi-BBT okanye mhlambi njengoba sithi inqubo kukhona abantu mhlambi abanothi I'm interested in joining and then xa interested in joining does I'm definitely sure because the last time babelapha not unless things change the last time wa uvele nje ube khona I number oyiqhakamshela kuyo then ke bathethe nawe bakufake
yes but kune leaders sizi group ezinamagama a different kukho sikholiwe nenye group benegama layo so each and every group in a group leader so I group leader singakwazi ba singakudibanisa ne group leader ifumani number I number zakho and then u group leader aku add a group and then aku introduce as the member ye group
okay so akho joining form joining ntontoni you just nje if you are interested because I think baninzi abantu abangomama that can abanoncedakala through iBBT the reason why ndisitsho kungenxa yoba as usitsho indoba ayidilishani only kunezinye inkalo abajongene nazo which is ngoku ke ngoku yile phathi ndifuna siyithethe endikhe ndabona ngexesha ndithunyelelwa ibiography yakho ukuthi kukhona ne exercises neentontoni ezenziwayo ile BBT ya tell me ke ngoku kule aspect yokujima kwakho ya ithini into yakho
to join UBBT there's no joining fee UBBT is for every mama ofuna uphila ngobomi bomthandazo and then ke asijonge ubomi bomthandazo kuphela ngoba singomama singabantu abane challenges
yes.
Therefore lonto isinyanzela ukuba sibe ngabantu abazinakekelayo thina physically and mentally
okay
so kwizloti zethu zokuthandaza nokuthini kuba khona umuntu ojonga kwicala lezempilo apho kuzokhuthazwa abantu uhlobo amabatye ngalo nokuzilolonga ukuzilolonga ke ixesha elininzi abantu bathanda ucimba ku-expensive ngoba bacinga ngojoyina ozone fitness no virgin active kanti walking it's very important even nogqirha bayayikhuthaza iwalk because even most of the diseases xa nomamela phandle oogqirha baza kuxelela as much as uba uzawube uthatha imedication yakho but kuba ngumntu oactive exercise if akho mali yobhatala u-virgin active iyendleleni walk masithi ke oku awuna problem neweight ngoba abantu abangenamzimba bathanda ucimba baphilile bona but ke ngoku you're mentally because your mental health because there's a lot abantu abajongana nayo if you look outside abantu anxiety I depression iyeza le depression ne anxiety is to be active walk ungomama so xa ufika kule group yo BBT awuzukuthazwa ngobombo spiritual side only but uzawukhuthaza nangobomi bakho of taking care of yourself. So that funeke thina kuqala siphilile physically and mentally izokwazi ukuhamba ivangeli, so that nomuntu othetha naye uzisa lo Yesu abe nomdla kulo Yesu ngoba ubona impilo kuwe wena mntu umxelela ngalo Yesu.
Wow, ubona impilo kuwe wena mntu uthetha ngoYesu. You mentioned ukuthi uYesu wayinceda impilo yakho apha eqaleni kwenqubo. Ndifuna ke ngoku usixelele about uYesu that changed your life. Sibone lo mntu simbonayo namhlanje ovakalisa ukubaluleka kwe-PPT komthandazo. And as well, because abantu abanintsi they failed to realize that yonke le nto iqala ekwamkeleni uYesu. Ayivele nje ube uyakwazi ukuthandaza unless unobudlelwane naye uKristu. So ndifuna ke ngoku si dive into that part indoba uYesu has done a lot of things in your life. Masike sithethe ke ngoYesu ngoku.
There's a lot. Oh, ndingathetha eRadweni kuse, especially if ndingathetha ngobomi bam bokuhamba noKristu. Ndinamava okuhamba noKristu.
Yeah.
Kuneminyaka endinoyibala, but ndifuna nje ummentiona unyaka ka-2012 xa ndandiluze umntwana usistillborn. Ndambona uThixo apho endisustainile.
Yeah.
Akukho mntu wayekwazi ukundikholelwa xa endibona. Ndanamava ophuma nebhegi esibhedlele. Imagine kuphuma nebhegi esibhedlele xa usiza kwisociety izawubuza uba uyintoni umntwana funeka uphendule. But my God sustained me, wandipha amandla okuba bendikwazi ukutsho emntwini uba akalenzanga ixesha. Kunjawunjoku xa usathana enificansela emtshatweni ngoba xa kuluzeka umntwana ithi loo nto ibethe kumama yabetha kutata.
Yeah.
Notata ulimele kodwa uThixo osekhaya ezulwini namandla. Usathana ucimba waye unocipho of effect xa sifaka ezintweni ucimba uyasidiliza.
Wow.
Kodwa isimanga uThixo wayesenza qho each and every time, because ndifumene stillborn 2012 does of man miscarriage 2016 but uhlobo ebesivele sisondelelane nepartner yami ibiyindlela nje engumangaliso.
Wow.
So zonke izinto esidlula kuzo uThixo udlula because usilungiselela ifuture. Unga angasinceda kuba usazi uba each and every mavo ngena kuwe bomini wathathe as i-training.
Wow.
For the future. Ngoba uThixo
uyayazi
uba uSathana akazuphinda abe nasizi. Izinto zawujongana nazo zingaphezu kwe-current situation yakho. Therefore amava akho ngala uzawuthi xa ujongene no-current situation utsala ifayili yakho umbonise uSathana udubule ngee-challenges zakho uba do remember 2012 wawucimba uhlekisa ngam but uThixo wathini.
Wow.
Do remember 2016 when I was excited ndicimba fana uba uThixo uphendule ngoku ndizawuphinda ndibe nomntwana boom ndifumane imiscarriage.
Hey,
but uThixo wathini wandithwala kude kwaba lapha uThixo nam. This reminds me into ethi eneneni ukuphila kwethu kukuKristu. Ndithanda.
Wow.
UPaul xa esithi ndimcenge izihlandlo zantathu uThixo.
Yeah.
Ndifuna suse ulwamvila olukum but uThixo akalisusanga. Iresponse kaThixo ithe kuPaul.
Yeah.
Ubabalo lwam lukwanele. Therefore ukuphila kwethu asiziphileli. UPaul uthi ithi ke ukulento funeke ndizincile ngembandezelo, ndizincile ngembandezelo ngoba xa ndingena amandla uThixo ungamandla. Ithi loo nto asinawo amandla. Ukuphila kwethu kuxhomekeke kuKristu. Akhonto sikwazi uzenzela yona.
Wow.
Nangoku Paul uThixo wamyeka waphila nolwamvila but waphila loo nto it proves into yobana ukuphila nguKristu.
Yes.
We might have all these diseases or diabetes or high blood you name them but ukuphila kuKristu.
Hey.
Akazukususa uThixo kodwa sizawuphila sisanelwa lubabalo lwakhe.
Wow.
Uthi ke ukuphala osixedlula ufunde into ethi ke ngoku more than ukuqhayisana kantona makaqhayise ngoba uwiki bakhe ngoba ubuwiki bakhe buzalisekisa amandla kaThixo ngoba uThixo utshilo wathi ekubethweni kwakho kulapho amandla am azaliseka khona therefore xa ufilisha wiki uThixo ongamandla akho
Wow.
Akukho nto sikwazi ukuzenzela yona. Uba mna today ndikwazi ukumela uChrist and andiyitsali yonke ifile yam nditsala nje yeah. babe notsala kwasekukhuleni kwam. Ndinamava okuhamba noChrist. Ndikhuthaza umuntu ongumama ophelelwe ngamandla namhlanje
yeah.
okufuna ukunikezela.
Yeah.
Ndithi kuye sukunikezela. But thandaza ngaphezu kokuba wawukhe wathandaza. Iproblem is to stop praying. That's our biggest mistake. Masingayekini ukuthandaza noChrist utshilo wathi masithandazeni singayeki. Ndithi kumntu ongumama omameleyo khuthazeka sukutyhafa uThixo ungamandla akho. Xa ucimba unamandla uChrist ungamandla.
Wow, unganikezeli xa ucinga into yoba awunamandla uKristu ungamandla and ke ngoku ndiyayithanda le ndawo uthi noba sewujongene nasiphi simo ungayenzi impazamo yokungathandazi okanye uyeke ukuthandaza and utsho kakuhle into yoba umpostile uPaulusi kuthe esajongene noviko analo Thixo akalisusi uviko kodwa wamxelela into ba ubabalo lwam lokwanele. Hey, mphulaphuli andiyazi wena apho ekhaya ukhuthazeke kangakanani na xa usiva obubunqina into ba uthe eluze umntwana kwabe usathane cinga fanuba kuphelile then waphinda ngo-2016 usathana wabe ucinga uyahlekisa kanti ekugqibeleni uThixo yena kwagqibela yena ndifuna ke ngoku utsho nje amazwi okuvala ndibeke ndiyakukhulula be it mhlambi likhona ilizwi ofuna and mhlambi okanye ofuna ushiya kumphulaphuli okanye be it mhlambi ngumthandazo that you want to do for umphulaphuli ndikunika ke lo opportunity
malusolungileyo tata omhlala ekhaya ezulwini emva kwemini nje emzali sisondela phambi kwetrone yakho yobabalo uzuko nembeko thixo sizinika wena ukwelesithathu izulu silapha thixo ngenxa yegama lakho enkosi malisilungileyo ngelixesha I'm praying for each and every female onoba uficaniselwe usathana ekoneni and ufuna ukunikezela sukuvuma thixo kuba anikezele ngenxa yokumamela kwakhe kule nkqubo nangenxa yoba ekuvile thixo uthetha ngoba each and every time xa kutshilwe ilizwi lakho we believe ba kuthetha wena malisungileyo sukuvuma nikezele lo mntu enkosi mzali ngokungasincami enkosi thixo ngoYesu Kristu owasifela eCalvary ngoba sazi malisungileyo ba ngaphandle kukaKristu besawubangabakabani na enkosi ke thixo sithandaza ngeconfidence ngoba sikubonile we can always refer lowo ngumthandazo wethu wokuzithoba nokubulela egameni kaYesu Kristu mfeli wethu siyathandaza amen
amen siyabulela kakhulu ku Mrs. Nomtha Manka sibamba ngazo zombini sibulela ke na ku PPT indoba isithumelele wena kanti ke na kutate khaya na kumntwana siyabulela indoba basikhululele wena ngale Sunday afternoon sisazi indoba iSunday zimini wena ezixakekileyo singu Radio K Pulpit on behalf of abaphulaphuli sithi enkosi kakhulu yanga uThixo angaqhubekeka ekusikelela esigcinela wena ukwenzela indoba whenever sikudinga apha enqubeni okwazi ukuba khona sibamba ke ngazo zombini kanti ke baphulaphuli sizamkhulula ke ngengoma kanoSipho Siko esithi amandla kaThixo.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.